Yeah.
Hey.
One, two.
Kantor production, baby.
Hela Mist.
DJ Penicillin. Boss Mook.
Yeah.
Play check.
Hela Sam. Every day in this, Dine Solola. Ninga tite veni funa chocofola. Hela Mova 20. Nisa Sokola. Pali Mova ni kuchosa kanon cola. Every day ni kubam, ni kubati. Nakole wasini nafike pakati. Every day ni kubam, ni kubati. Yeye mwati zaenda pomwati. Everything it is, Dine Solola,
Solola.
Nenga Steven funa chocofola. Hela Mova 20, nisa Sokola. Pali Mova ni kuchosa kanonkola. Everything ni kubam, ni kubati. Nakole wasini nafike pakati. Everything ni kubam, ni kubati. Yeye mwati zaenda pomwati.
Nitamu mwati zini majiteli kreti. Dalama nizipangila pajeti. Ah, sikaoneka ni mamwela. Olo unitelele nise kumenya. Sininga kale sopa, ifo sisi kata. Na mutine wabu saka nisamo vika tata. Kele gete fuko, olo wese unitelele nika fumaka.
Ekiteni nitis, Dine Solola. Ninga tite venifu na chocofola. Hela Mova 20, nise Sokola. Pali Mova ni kuchosa kanonkola. Ekiteni kubam, ni kubati. Nakole wasini nafike pakati. Ekiteni kubam, ni kubati. Yeye mwati zaenda pomwati. Everything it is, Dine Solola. Ninga tite venifu na chocofola. Hela Mova 20, nisa Sokola. Pali Mova ni kuchosa kanonkola. Everything ni kubam, Hela Bata Mukeshi. Nakole wasini nafike pakati. Everything ni kubam, ni kubati. Yeye mwati zaenda pomwati. We are the baddest team, we let the money talk. Now spend the hot year, ni lipe na matoxi. Tumi na padola, ese bona kula boxi. Ukanwona ni ritis, nimenya mashotsi. Ziniko na tulo, nikamvela guli vimova. Hela mbela kutu kizi, nisa Sokola. Fwewa lwali kutu bondongola, yumfo Sokela. Katu moneka moneka, nina tuwala Sonkela. Fwewa nopomo wa 2020 kumachiozi. Ni mangala siki, tizi kumabiozi. Epo na Afrika, no time, ya mageozi. Ninga Steven funa nilikusosi. Hapa wanjita komanda njineka bossi. It's better si bingo lean, not even mamosi. Everyday ni kubama ilo ni kubati. Nakole wa sere nafike pakati. Everyday ni litiz, Dine Solola. Ninga tite venifu na chocofola. Hela Mova 20, nisa Sokola. Pali Mova ni kuchosa kanonkola. Everyday ni kubam, ni kubati. Nakole wa sere nafike pakati. Everyday ni kubam, ni kubati. Yeye mwati zaenda pomwati. Everything it is, Dine Solola. Ninga tite venifu na chocofola. Hela Mova 20, nisa Sokola. Pali Mova ni kuchosa kanonkola. Everything ni kubam, Hela Bata Mukeshi. Nakole wasini nafike pakati. Everything ni kubam, ni kubati. Yeye mwati zaenda pomwati. Managers Muken Last Kings
$100 on it.
CJ Zamb Master, yo. Hella Vims.
All up. It's a Terminal Records production.